ckmusicdramas.com.
This is a quality.
Yeah. You've been waiting for. I said, what's
your Get out of Jongo.
Minos, just come a fit. You see me?
Let me go by the name Young Tazi. Yeah, them coming Young Tazi. But even in the night, I'm a botolo. We call us Sopano. Sopano. Kwanja na botolo Hayo nko jino ngulolo na unkola Adonge haba pongo shinga bambona So shikwani shokwika la soba Walaiti haba softinga sofa Ulevo kubanywa Na hapo na bigi baya Ulevo kushimo kutalala Black table kale kale na panta So kulevo kubanywa Lelo tule bandwa Ulevo kubanywa
Chiruwalile Zinga tuwa nomba ndanda na stata Nopi neneka nweja kukwatia Misef sana uwe ingori na ipwe Waze wakabiro kuba na ipwe
Kwa hivwe nela laiti ya mabotolo Kwikala sobano Sopano Kukwanja na botolo Hayo nko jino ngulolo la unkola Adonge haba pongo shinga bambona So shikwanisho kwikala soba Kwa laiti ya baso finga sofa Kulevo kubanywa Na hapo na bigi baya Kulevo kushimo kutalala Black table kale kale na panta So kulevo kubandwa Lelo tule bandwa Kulevo kubandwa
We won't live with the animal go at it. Punduna boya kya white and bella. Kya wala kumamu kuchotoka wala shalala. Tunwina pension yana eo kukusombuka. Na bobo terini tufu kutumbuka. Wati inachi kupempu na chikulia. Bati foma tupempu no watulia.
Minos. Kama botolo. Kwikala sobano. Sopano. Kukwanja na botolo Hayo nko jino ngulolo na unkola Adonge haba pongo shinga bambona So shikwanisho kwikala soba Walaiti haba softinga sofa Kulevo kubanywa Na hapo na bigi baya Kulevo kushimo kutalala Black table kale kale na panta So kulevo kubanywa Lelo tule bandwa Kulevo kubanywa
Kupona T-Dash Yangu lishi ni gaz Hashtag 5 Sate ni gaz G-Y-S Lishi mwule Dasa kapondo Era X-Boy USB Drop Tiger J-Blood Panasite T-Exilation And FN KP
Ela noti lebo na kamkuru mende Ela cheese boy Let's bullet Nikola Sika Sanda Era Junior Banks Simple Soldier Boss Simple One Buka Ozi
Simu Takuwa
Vashi Isen
H.A. Kupona
Mr. President Young Boss Mparite mutunga tapawa iwalos Nakutumba kwa itumba Ski boss tumba Ela dunya manyanya Ela aftin Apele lepa siti mumuingesha kubeg
Dangerous team machine
Ela kupa KB Simu rich families Ama niga OJ
Ama NBA Palasite
Ela dunya kantiri na young boss Lagji mayanda
B1 ugasta na kupa na YP
Robsi na matike Ori kone ni gas Ela niga tupi Nama kwa kaboy Razze team utakai Ela kajubi kambore na kapumpe Direkti Zambia
CKMusicDramas.com